Yesu kulaba mu future yange jendi olinga malaika wampo moyo ko kati ntambula nga mulangira ntambulira kubire nzoba nga kinyonyi mu bbanga tewali mbeera mu nsi eno lusozi lulitwawula wadde mayengo mbye bateesa nti nkuveeko tebinkyusa nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte Yesu nkwekutte nkwekutte kanyimba oluyimba olw'omukwano gy'oli Yesu kulaba mu future yange jendi olinga malaika wampa omwoyo gwo kati ntambula nga mulangira ntambulira ku bire nzooba nga kinyonyi mu bbanga tewali mbeera eritwawula nono kagabe mayengo bye bateesa nti nkuveeko terinkanga nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte nkwekutte Yesu nkwekutte mbeera nze nkwekutte Yesu nkwekutte nze nkwekutte nkwekutte Yesu nkwekutte nkwekutte
Yesu nkwekutte.